Tumbeta italia katika anga.
Like this. That is how the trumpet will sound.
Kamba niko na goons, tulikuwa watu kibao, tumeconfront to them. Sasa mimi ndio nimebaki, nikae kwa ndani. But
hold up. Unasimuliti wa mbaroni.
Ilitua. Kama na right nduthi. So there was no even intention of sujui mixing out. They were, tuseme tu walikuwa, they knew they have backup. So is the, who was the backup?
That's the question. Because ukitre kuyangalia na kinduwa. So what's the political connection? Burning it for them or keeping it? Minda, I'll go with... Kuzata tukisema controlling it for them. Kusa zili una, let's say unaingia X, kuna mali kuuliza age. So unaika tu age yote. Si zote muneza ika tu isomeni adult, but you are a minor. Na, hey, so apandu kuna kitu parental controls, but how sure you are as a parent that uta control kila kitu?
Iko nini? Episode.
Yeah?
Ini episode.
Mina jatu hii episode. Kuna watu wako, kuna watu bado wako China.
Kuna watu missing in action.
Kuna watu wako MIA.
Amini unakuangarada hizi nini?
Suwe uendele basi.
Episode 677 tukisema like, subscribe. Hit the notification button. Tell a friend to tell a friend.
Yep.
Yeah. How you been?
I'm good.
I think the last time to look at studio, mimi na wewe, it's kitambo.
Damn.
Zach ame to help her. I don't know why.
Zach.
Ame sabati. Kuna vitu anafanya kwa kicha. He's doing something constructive.
And we all know what that is. Wajamwanume kikama kumbia kuna kitu nafanya hapa. Sijui, unamwambia siku nikuja nikusaidia kumbia pana, wendelea tu na show. Kumbia, nipe hata maji ya kunywa, pana we kapo ndakuletea.
Tumeleto hadi mkate.
Ya kutuku keep hapa. Ya
keep hapa.
Ndo tuye.
Sijui kati nakula mkate ya nakula nini.
Jamaa nakula na zi mkate. Yes. Pengine ni ile daily bread.
Ile daily bread.
Yes. Battered.
But it's almost nani mofa alikuwa na birthday. On weekend Sato. I don't know what he was doing huko. I think he got a Tesla. Najua nafikiria alikuwa na test.
Nilimuona kitesa ndani ya Tesla. Hey guy jo. Ama muende China rudi na ka. Eka EV.
Naka EV. Hili kwa gasiju what model? I think it was a model 3 or something.
Happy birthday to him.
Yeah.
Happy birthday Mwaf. Na nilimuambia chukue. Unajuko ni China. Kenya tusha zoya keki za kawaida. Siji chocolate cake, vanilla cake.
Fudge.
Fudge, strawberry cake.
Fruit cake.
Nikamuambia ni aje bro. When that will get to frog and snake cake. Then unto me, baby.
Yeah. I think by the time watu wanaona hii itakuwa ya Zack.
Wanafuatana.
Joko waga mefuatana tu. Sinona hata sayo mefuatana hii.
Unasema undo 6-7.
6-7.
6-7. Wanafuatana. Ukushua Zaka kwa najua mwafa na kamleo kenda kumtegia airport.
I think so. Zile za angalie suitcase kwanza.
Zinjoka under the mtupe msanye technique.
Ayo mtupe msanye technique.
So situ ametutupa hapa. Ya wa airport. Nda bebe mabu.
Juana jasia tuwezi toka hapa. Like,
exactly.
Tuko lockdown. Alikuwa maeria zingina alikuwa natusho hapa before. Kwa menda ni wapi? Over the weekend. Mr. Zack. Uone ile clip ametusha hapa hivi.
Hiyo clip hiyo assassin pia.
It should go out more often.
Robo. Robo jo mi weekend karibu ni dead. Assassin nini jo? Nani alikuwa anataka ku assassinate? Ai bana, nilikuwa malingine jo huko kwa bush huko zinitwagaje? Kwa karisavu huko. Kidogo nyoka karibu ni ume. Naomba nyoka aje. Uliona hapa?
Hapana.
Kuna unajuaje nilisikia. Zile sauti za nyoka. Ai,
huyo mzee atusumbu.
Kashindwa wapi mimi? Kidogo ngoja nikuonyesha mleta video. Naona tu assassin anatembea, anatembea akishutika video hapo. Kidogo nenda kuweka video.
Sio alikuwa na alikuwa tafuta shotgun.
Ndimchukue. Dugo nasikitika. Then, oh my god, mchukua kamera umetoka mbio. Atio ndo nyoka.
Tujona, let's get to A. Atik.
Ah, jamaa umetoka siaka baya. Ejido jamaa, sasa kisikia, hizo ni cricket.
Hizo ni cricket.
Cricket ni like normal cricket sound. Jamaa umetoka teke bana.
You for weekend ilikuwaje?
Weekend imekuwa true. Saa to tena niliata kuenda ka jogging kidogo. Juu nilikuwa napeleka gari kwa sasa. Unajua June ndio tumea kulipa insurance. So GZS nimepeleka ichekicheki. Jamaa jua anaangalia dinga juu. Kulikuwa na gari nyingine hapo, kuna mtu alispend like 10 minutes ashamaliza. Ujamaa nimeona chacha pa 30 minutes. Ana kagua na fungua hii. Nashindwa bro ni nini jirada yote. Kato ni chapia report hiko. Unuwa nika muta kando hapo, nika mbiga lecture 2-3. Dinga tu iko sawa tu than the usual.
Kuna mali ya asiangalie sana.
Asiangalie sana. Kato tena nutiaji.
Brave. Napeleka GZS nini? Assessment.
Assessment hapo. Alipa siku yu umepeleka assessment. Mara ndo wakiwasha gari wanju kuchange gear. Zile nini side mirror uchange. Na kama una reverse, ina slide, inenda down, unaona nyuma. Kirudi driving, ina hizo ma position. Side mirror all of a sudden inaanza kupiga kelele.
Hile
wacha hiyo. Kuna hii side mirror.
Oh, a new one. A new one ujui.
Ujindui ni nini tena. Kidogo jamana ameka drisha down, imeenda vizuri. Akenda kuweka jume. Hizo dirisha pia affectiwa na weather. So zile mvua inanyesha nini, dirisha ina slide. Sikuna temjui kwa kali na kwama. So dirisha tena imekwama sivyo na bari.
Hivyo ndivyo unaambanga na mechanic. Unajua sasa hii, unajua kiona this is irreparable. Nasema hii sasa unajua kukinyesha inakuanga kaka.
Oh. Lebe jamaa tulia. Tulia. Wacha usururaji mingi. Gari iko true. Inaenda nini, kiangalia tire mpya, brakes nini, kila kitu ina iko tu sororaji tu ndogo ndogo tu. Kabidi mjipa shule. The rest of the day nilikuwa tunapiga job nyingine kwa keja, nikiangalia vitu za ball hapa na pale. Check pia vitu online. Then Sunday kabaki tu pia nime chill tu kwa crib. Kendika vitu. Basically, weekend imekuwa tu kuchili. Kwa na try ku rest, pika gongo ukuta. Kwa tuna ni kama report hapo kiasi.
Okay.
Wewe yako imekuwa?
Pia mimi kuwa poa, nothing major.
Ujafanya wedding bado?
Over the weekend, ama?
Yeah.
Only how many people am I marrying?
Apo, siku weekend ingini ulikuna choma nyama.
Yeah.
Nikajua ndo rurashio.
So hii. Si. Pana rurashio icho wangu nyama. Unless sasa nizo ya mwisho sasa. Kuna ile yenye nasemanga ni kukata. Kukata shoka inaitwa gurario.
Si ndio?
So hiyo
ndio ile will last.
Hiyo ndio yenye mabazu, hiyo yenye amekoma. Me I'm not sure yet. But hili kuna choma nyama, hii mingine nilichoma picha. Well,
choma picha wapi? Wow. Usichome studio.
Where do I start? let me okay. Ulini drop wapi Friday?
Ngara.
Around what time?
Ilikuwa around 10:30 hivi.
It's going 11.
Yeah, around 10:30 11 hapo.
Yeah. So nimekuwa picked up na boys wangu. Kwanza mimi ndio nikumemweka. But sasa kufika hapa, I think aliningoja hapa for like an hour and a half hivi. Kwanza tulitoka hapa tukaenda na Jorobo, lazima ufanye shopping.
Yeah.
Mm. Every section na ni detailed. Tukangoja hadi utafute sijui ni Greek yogurt sijui boy. Vitu funny funny. Then by the time nafika hapa kaniambia, "Ah, wewe nimekungojea kwa saa 3 tunanisha tu home." Na kungojea bana. Eh, nini? Ah. By the time nafika hapa napata nasema, "Ah, sasa hata nimeona nianze hii drink nikikungoja." Ah, nikamwambia, "Sasa wewe maliza tuishi." Tuishie. But akaniambia, "Ah, kuna event fulani, place fulani nataka tuishie just for a few and then we call it a night." Nikamwambia, "Ah, sawa, ina noma since nimekukalisha sana." Ndio sisi, I think tunaingia hapo around, was it 1-ish hivi. Of course tunaenda, the place is packed, good music. Sitaki kusema ni what type of music because watu wataitafuta tu. I don't want to mention the place because of what transpired.
Yes.
So I'm there nini, place tunaka opposite, naona there are two, kuna two baddies.
Mm-hmm.
There's a small confrontation wako nayo and then one goes, one comes back. So fast forward, niko mali sasa, naona okay sasa the night, unajua sasa sisi nishafika ile miaka ya ikifika time fulani I'm feeling sleepy, I just want to go home.
Mm-hmm.
So of course I have two phones, so one has, I need to transfer funds to the other, but nikitoa nini, niki exchange sim cards, kumaliza hizo transaction angalia, see I have to put back the SIM card to my other phone. Kwenda kuweka, sioni simu. So you start suspecting this person who's next to you.
Mm-hmm.
Where's my phone? Then, of course, ikakuwa ni commotion. There and there, hapa mbili tatu. And ika end up, I'm being reported now. As, ni kama nimeleta mtupe msanye tactics.
Mm-hmm.
So unajua tini yule ati una accuse mtu na mibuwa simu, sasa ndiyo sasa muende na simu yake. So of course they say they are going to report. So lazima ufuatu ujue like what is it umefanya na you're the one mwenye simu imeenda. Of course I go there and afuata, by the time there's a waitress and a bouncer. Sasa wame score two day. Mimi nimefuata nyuma. God. Of course when I pale nikageuziwa nikamwa sasa mimi nilikuwa na guns. At this time I'm strong ameishia. So I have no one to call. Kamba niko na guns, tulikuwa watu kibao tumeconfront two them. Sasa si mimi ndio nimebaki nikae kwa ndani. But
hold up. Unasema
ulitiwa mbaroni. Kitu ilikuwa funny, man, nilijua sasa okay, things are getting serious. Niambia buto, hatu unasema nini? Toa kiatu ingia hapo ndani.
Toa
kiatu moja. Of course nikakwara. I was very unresponsive. Nilizua. Of course, kulikuwa na shika mshike pale. Kwa nina kunaga, hata sikuangalia. But nikapata, there were two boys who had also been roughed up. So we all had a rough night.
Yeah.
We're going through a rough time. One was sitting on the floor. Kamuza, shida nini na huyu? He was growling. it looked sickly. Kamba tu is drunk and sasa ni matei zake. Na wewe kuna randa randa. Okay. So I still have the other phone. I call my guy, but niko nime insist. Huu mwenye amekamkuni report pia. Kwendani,
yeah.
Of course huko na nasikia kichant. Sema oh sijui nini. Nimegeuza hata noma ya kuwekea tu mchele.
Alalalala. Yoyo tu uliandikiwa.
No, but no. It didn't get. Yo time sasa sijui. Kwa sasa nimekuwa ndani. Namuuliza through that car. Kuna kaklip flani. Easy vitu happen. Very weird. Because before Mofa ishie, kuna kaklip flani alikuwa na enjoy ya TV le. The boy flani amebambwa, alafu anapatia watu a tour around the holding cell.
Yes.
Niliona jo. Of course, I could smell some shit, some piss. I think at the smell ya nini, smell ya, naituaji, smell ya sweat. Ya previous inmates. Bado iko hapo.
So there's a mule beshte amof, maybe I'll go share with
you. Yeah. Oh, and here I am now. Fuck.
Bro, ujai...
This is so embarrassing. Ujai bambwa.
Ay.
Sit. Yeah. Tulikuwa na hiyo episode hapa hivi, nikasema mimi, the worst nishai ni happenia. Nike come into what with law. Nitangwa?
Conflict with the law.
Ilikuwa 31st. 2014. Ile club hopping. Nimetoka hapa, nimeitwa na demu ingine pia kwa club fulani. So I was just trying to hit two birds with one stone.
Kwa shikuwa somewhere up in between.
Two birds with one dick.
Yeah.
But ni kitambo, but I ended up zote zika get loose. So nile kiwanga tu chain and that was it. Nikawadunga jil. But sasa this one, siniko, asa niko ndani, meskia, sijui what, whatever. Pala niko zile I know my rights. Kabuliza, why am I here? Wuka ulizo, jumenieka hapa, umenieka kwa nini. Na nimerekodo wapi ati niko hapa ndani. Najua. Sasa, of course, nikapigia boys wangu. Buzi wangu fulani, shout out to him, akakam, kasema, wacha akama atry kwa se situation. So he's an officer of the law somewhere. So there for like maybe 30 to close to 1 hour.
You are a guest of the state.
I was a guest of the state.
Yeah.
But in Katoka, in Karekod statement, I got my story straight. And kasama, actually, it's this one. And of course, wale walikuwa meni rough up, unajua sasa mianza kunyanyekea. So I leave, kambwa like, we come back at like 8 a.m. So tuka chill nae, adi like 8 a.m. to record statement. And I went home. Sasa normally huwa alikuwa kwa Facebook live jo. And they're like, "Oh shit. Tomorrow morning niko NGC." So nimeshinda tu niki refresh tu. But it didn't have to get to that, but I was just a victim and shit can go wrong very quick when you're a man. So quick. Paka kuni najiuliza nimejipataje hapa. How? Unamangwa na umemangwa phone.
Bado unaenda ati mbaroni.
Yeah, mazi. And with new charges. So of course, sashi da Kenyan, whether you are kama if you are criminal or innocent, pale wezi toka ovyo ovyo. Lazima dig deep into your pocket. So I made some few calls here and there.
Yeah.
Niko na fan drive.
ndi utoke.
Lazima utoke
kakibiwa.
Eh, lazima utoke kakitu. Ndi utoke. So that's what happened. So by the time someone called, it was around, there's a guest we were trying to have on the day we are recording. So tulikuwa umeniambia, nilikuwa nimekusha unikumbushe. So of course I had gone to inquire about the footage, of course, because to clear all the allegations, but the joint has been reluctant and unresponsive. So I'm wondering what's going on. But while wondering, start joining 1 and 2. So I had for me it was a normal weekend. Nothing to report about.
Kwebo ume
full of reports.
Usha kula bure nukalala bure.
Asikula. Kulala maybe.
Ukungoja breakfast.
Nah. Nah. What about that? That was it, man.
Pole jo, brother. I think unataka kuyeke kwa weekend thing, eh? Kulala ndani bure.
So yeah, that was my nini. That was my Friday and Saturday.
What a weekend, eh?
Yeah. But sa Sunday nikotaka kwenda kutubu dhambi. Then nikaona church ile place una nini? Kuna jangori jo, kuna goons. Nashindwa what's happening.
What is happening, bana?
Goons kwa church, when do you unapenda kuponga about?
Goons?
Yes.
Yeah, bro, niliwambia
goons. And you said itakuwa open spree.
Yep. And yes. Dikionangu inafanya nini? Yes. Mnayona?
Yes.
And kitu nisema kwanzia last year, lafu this year, nikatena, nika broaden up. Unaona, because what we saw, watu wakienda ile mbogi kienda ilikuwa ni Old Saints Cathedral.
Yes.
Totally.
At 10-11.
Yeah. Na watu wana discuss tu mambo post-budget analysis. Post-budget analysis. Something that inaweza fanywa na anyone, anywhere. Sikiri, budget isha somwa. So watu wana kamku analyze. Ni kitu haina pressure. Hata siju kwa nina uvijana.
Walenda, budget ilikuwa, is it a church thing ama ni watu walikuwa?
No.
Wamechukua church hall.
Ni watu walikuwa mehaya hiyo church hall.
Okay.
So,
To do their business,
which was just going through the budget. So, si understand kwa nini goons wali wa attack. Totally don't understand. Kwa zinge kwa ni pre-budget, wangi kwa na excuse ya, wacha tu attack kwa natuka kwa ribu mambo ya budget. Ama wana panga kitu to do with the budget. But ilikuwa ni post. Just an analysis. So si understand kwa nini wali wa attack. Wakamangia watu. Unaona jamaa janda kupanda stairs, mtu abivukane huko. Raru watu mangu, watu walirushua vitu. The goons are here.
The goons it looks are like here they're to here stay. To stay. Because every week, maybe the last week nilikuwa hapa, last week nilikuwa nabonga about mtaa pia. There was 2-3 weeks. Wame nini? Wame terrorize your area. Walikuwa na target, watu wa kujog nini. Mtutu amekaa tu ni kama ametuparada, and then ukilose tu concentration hivi unavuka na phone. Walikuwa na target sana madem.
Goons. So,
and sasa now this, so the question was the confidence that they had, and they were not covered up. The plates, their motorbikes, because they, walikuja kama na ride nduthi. So there was no even intention of sijui mixing outward. They were tuseme tu walikuwa, they knew they have backup. So who was the backup?
That's the question. Because ukitra kuyangalia unashindua. So what's the political connection? Because nimesema ni after budget, post budget review and analysis. Si pre-budget, si nini, ni post. Kitu ilisha fanywa mbadi ya kaongea, so watu tu wameenda kuidiscuss how it was. So sijui, you know, na fail ku understand politician mgani yuko na politician mgani yuko na interest sana ya watu wakidiscuss budget after isha tangazwa. Unaona, you know, me fail ku understand who. Hata nashindwa nani ku suspect anza kwali alitumao maguni.
Like such a thing happened in nini in Nairobi, like people can just come and disrupt orders of the day na nini, na walikuwa wamefuatwa. Shida ni they walikuwa wamefuatwa then wakarudi on foot. But anyway, that's the nini we are living in.
Walikuwa wametoka kidogo tena na wamerudi. So nashindwa hii hesabu iko wapi? Nani amewapatia hiyo access? Unaona, nani alikuwa huko ndani kwa hiyo meeting walikuwa na target? Unaona, ama ni discussion gani? What was so important about that discussion ukamua wendo ivuruge? Unaona, those are the questions tunajiuliza bana. Na pia another question ni hao goons wanafikiria wataweza fanya hizo vitu wanafanya till when? They only have a few months after election imeisha. Na watu wanatuma goons wanafikiria nini kuharibu tu vitu hata zingine hazina msingi ama just attacking people because you can, eh?
Yeah. Na chache zimepitia. Because I think after yetu iraidiwe kuna mbili tatu hivi zimeraidiwa. So of course this is different aku ingia ndani. But it's just I don't know if places of worship zina receive is it tests? Kuna mtu alisema I'll come in like a thief in the night. Are this the signs? But of course nini was happening. It nini also on Sunday. Is it kulikuwa na team yako ilikuwa inacheza?
World Cup.
Yes.
World Cup.
Team yako ni Curacao.
Curacao. Curacao alikuwa hapo wakisema gini wasekao. Lakini but imbao lipata na the German machine.
Demon shaft.
Walikuwa natumia nika World War II tactics, eh? Blitzkrieg, speed. Curacao likimbizwa brother. Ile speed ilikuwa pale ilikuwa noma. Unfortunately walikula saba. But fortunately wakafunga moja.
Yes.
And for us watu wa Curacao, that one goal is our first World Cup goal. It's very important. It's very divine. Hapo sando virginity me break. Hapo now we are no longer see. Sisi makehe tena. Pia funga.
You become men.
Yeah. Yo ni Curacao. Pia funga. Lafu, yo boy will come muhimu sana against the German machine. Very, very important. So, Curacao, 7-1 loss. But that one goal was very, very important. Yo boy to may celebrate. Nataka Curacao najuza country of roughly 135,000 people. Nile stadium ilikuwa imejaza more than 3/4 population yao. Unaona?
Yes, yes.
So walikuwa kiangalia wanaona hao watu wote wametoka wapi. Wajua hiyo na so many people
in a
place. So for them pia ilikuwa ni it was an experience. Unajua na they should pat themselves on the back waseme yenyewe hii.
Yeah.
Hii si mbaya. We did good. We did well. We performed to our utmost best. It's our first World Cup. Tulikuwa tunacheza against team ishabeba the trophy 4 times. One of the favorites. So
it's Curacao, robusi jitete sana.
So Curacao sijifinye sana. Kabaya.
Nini? What is it called? Me my team won. Unajua team yangu na Ivory Coast until otherwise. Unajua nanzanga na African teams. Hizo zikitoka hata si north. Huku down. like Africa.
Mm.
Sia Arabu. Of course sasa uko down south pia. It's sasa ni north and south Africa zi. But nani I've really ili surprise Ecuador.
Yeah.
Ilikuwa ga coming to this World Cup had the best defense.
Mm-hmm.
So they've been very hata kuna time isn't my friendly too alichapa Brazil.
Mm-hmm.
Yes, although they were also playing a team that had just defeated France.
Mm-hmm.
Kwa nini yao. So mimi nilibambika sana na hiyo nini last minute winner ya Ahmad.
Mm-hmm.
Yeah, so me
true.
Team yangu na proceed.
Yeah, very true. Big up Ivory Coast hapo.
Mm.
The Elephants. So for me na support team zote za Africa. Once Africa, always Africa.
Mm.
Pale tu chini tu South Africa.
Mm.
Ndio kidogo nimwapatia mkono wa buriani. Mm. Ni aje jamaa kaini huko.
Mm.
Mtupendi atawapenda.
Mm.
So on top of that, team yetu moja Africa, Tunisia waliwekwa na Sweden. Yeah,
5-1.
Hiyo Swedish House Mafia walikimbia.
Mm.
Walikuwa na run riot hapo.
Mm. Kina Isaac na Jokers.
Yeah. Mm. Mbaka tukashindwa kwani Tunisia.
Mm.
Rather than again. Because that match for me, it was supposed to ish at a 1-1. Because Tunisia is an African power.
It's an African power.
So ingefa ishi na hiyo result.
Mm.
Result lingine li to surprise ni hiyo Netherlands na Japan.
Mm-hmm.
Unajua always year in year out. Mm. Holland upeleka one of the strongest teams World Cup, but unfortunately we chukua the closest walikuwa ni 2010
when they were finalists
na wakicheza na Spain penali, but the rest haukua hawaprocedigi mbali. Very good team, very solid players, but then unapata wanakuwa mamali.
Mm.
But and a big up Japan na niseme.
Mm. Japan is not
Si wachanga. Kuna hizi team. Wajua kuna the traditional footballing countries.
Mm.
Za Europe especially na South America. But sa world ina change. Ndopata ukiangalia Japan discipline wakonayo.
Mm.
Ata South Korea discipline ma player wakonayo.
Yes.
Wana work as a team. Na ndununa. Wanaanza tu kuscrape in pole pole.
Mm.
Hata China itakam kupanda sana. Because wana invest so much on youth development.
Mm.
So much wana focus on one generation after the other. But hawa ni watu washa plan probably in even 80 to 90 years wakuwaneza beba World Cup.
Mm.
Kitambo si tunasemaga tunabeba next year. Na tusewa tuna quality ya tuja invest on players. We've actually done nothing.
Mm.
Unaona, but hao ni watu wamepanga, wanasema, generation wafike hapa, then the next, wapande, wapende.
Yes.
That's why they are doing very good.
Mm. And also we saw something that they do, but this, we've been monitoring Japan's dressing room over the previous tournaments. Eh? But the surprising thing ilikuwa now fans cleaning up after the nini, their section after the game. Yeah. Fans walianza kukota matakataka huko and they left. Walipata the place. Unaona vile ulikuwa naambiwa you leave the place as you found it.
Yep.
Yeah.
Wa Japanese kuna hiyo culture wanayo.
Mm.
A culture of respect, a culture of cleanliness. Kuna jamaa alifanyaga ka experiment Tokyo. Na Tokyo is the most populous city in the world. Akatembea na socks.
Mm.
So white. Chiji kila mahali. Uja manafaa kuja ikonine ajwe. Hapa ndo watu wanarepresenta.
Hapa na.
Unawa. Blue. Mm. So akatembea. Zilikuwa white. Akatembea for long. Na zilikuwa white. Ewe jaribu tu hapa inje uone.
That, which is the cleanest place hapa tau?
Tao place.
Sami like. Take me your Kimathi.
Uh-uh. Biashara Street.
Mm-hmm.
Mm. Biashara Street wa clean. Eh?
Mm. Na ukipata uto tu machuo mza nini watu wamekata wait up.
kuna gakalena
watu wako na biashara zingine
biashara wengine kutu tule
kuna tu biashara twingine
hapo kuna kalena hapo watu walikuwa wanapenda kuachilia
vitu because that's the thing Nairobi kuna open defecation
bro
is it utu tuchuo I think ni after was it after Nakuma downtown ama ni hizi kulikuwa na moto pia ili kama love there was a directive lazima kukuwe na space between buildings for emergency exits. Sasa watu wamezitumia na emergency zao za mwili.
Bado ni emergency
during exit. The day. during the day. During Stumbe na wewe.
Brother,
unaona hiyo area nyasi watu siwachana almost after every shoot. Like maybe tupatane hapo tukata lap. Suliniambia umemiss sana kukata lap tau. Kuta ni kuonyesha sianga za watu.
Sita
kwa emergency exit.
Sipo mtu amekazwa na ni an emergency exit.
Exactly.
Mimi nakwambia unaona pale Haile Selassie. Hapo tu hapo ka divider ka Haile Selassie outbound na inbound. Hapo opposite KRA tu hapo opposite KRA. Pata jamaa ametoka ame download hapo GB serious.
Huge file.
Huge file kwa hapo Epstein file. Na ni kando KRA. So, kulipo ushuru ni haki yake ama ni taoni messed up brother ah wacha bana taoni messed up tunga about dirty kuna country tukionaga kwa TV sana tulikuwa tunaonikiwa dirty walikuwa gani issue za mavudu kama ni mahurricane hurricanes zinachapa huko kama ni ma cyclones zinapiga huko Haiti.
Hey, Haiti, yes.
Fortunately, Kenyans wakenda huko, big up our officers wale walienda kusaidia na Haiti huko.
Walienda kudil na raia inaitwa
nani?
Alikuwa anaitwa nani?
Barbecue.
Barbecue.
Yeah, barbecue unfortunately alikuwa boiled huko na the Kenyan forces. Kenyan forces walikuwa huko I think 2 years, they did good. Haitians ndo walikubali na nao poa. Haiti waka qualify World Cup. But wali chapo 1-0 na Scotland.
Only one.
Oh. Yeah, only 1-0. Big up Haiti. Yeah, so.
Si tulirogo ama. No, come. More like, even like playing as a, you know that attacking football, ile?
Yeah.
Possession.
Yeah.
As in completed passes, sijui.
Yeah.
Aiko. Like Haiti ni country maybe hakuna scientist walikuwa nasema maybe kisha tu a few earthquakes ikuwa underwater yote. It's a failed state. You can classify it as that. But this somehow ama tu tunanitukua tu na kalamiti kamoja ama
ndi tuchanue.
I don't understand. Na nini sasa? Naitwaje? Morocco pulled a stunner against Brazil.
Darlings of Africa. Unajua kuna ile issue
AFCON champions.
Kuna issue. Kuna issue AFCON bado kuna watu wameyekelea kwa roho. Kuna watu wameshikilia. So sisi tunaajua tu jamani ajili mambo ya AFCON. Ni mambo yetu ya kindani. Tuyashikilieni tu hapa. Nobody was killed. Nobody got hurt. Apart from maybe psychologically kidogo, but hizo vitu tunza deal nazo ni mambo yetu. Tusiende kuonyesha wazungu huko nje. Watu wale hatutaki ni watu wa South Africa. Au ndio tu World Cup hatuwataki mpaka watu treat na heshima unaona. But Morocco tu support ni Morocco. Ile tuachini tutadeal nayo the next AFCON kama watakuwa
hapa Nairobi.
Cause pia nilisikia
so nani ataka mna hiyo cup.
Na usisahau pia the last time Morocco wakishindwa walishindwa wapi? Si hapa Kenya. Any team from Morocco. So tulinyosha Morocco.
Okay.
Chan. Chan si tulinyosha Morocco.
1-0.
So Morocco wanatambua Kenya. So we as Kenyans. Na Kenyans would not.
But that would be interesting next year. Sijani atabeba cup.
sino watu tumeheshimika
Afrika. Of course, mm. Nini Senegal inakaa kusqualify? Mm. Na hizi raia pia football hii miamko over the past few years, Morocco. So nani analeta hii cup ya AFCON?
Ngozi wati yu tutadeal na yu. Yu tamaliza kindani. So Kenya, we should rally other Africans because Kenya tukiongea tunasikizwa.
Yeah.
To support ini Morocco. Morocco is a solid team. In fact, if you ask me, Morocco is one of the contenders for the title.
Because last time walifika semi.
Walifika semi.
The first African nation.
Exactly. Nukiangalia maplayer wao around the world. They have... Wale wanacheza any league, wamekuwa very, very consistent. Eh?
Yeah.
Wamekuwa very, very consistent players. And I think, I believe Hakimi, at the moment, is the best right back.
In the world.
In the world.
Yes.
Weboya anacheza ball, brother. Weboya alifanya watu wa Brazil, wakaka locals.
Wakaka, ni kama wako favelas.
Niko, Hakimi ana make runs juu, anacheza, utafikiri Hakimi, ni attacking midfielder. Unaona kumbe Kimi ni right back. Boy anakimbia, boy anajituma. Kuna player mwingine nimesahau jina. Kuna player mmoja alikuwa amelalisha. Hakimi ndiye alikuwa anamcover. Jamaa energy ananikumbusha Roberto Carlos. So kumbuka Roberto Carlos alikuwa anaweza make run,
anaweza make ana move
wakipatiwa na
overlapping.
Exactly. Wakipigwa counter unampata sharudi. Same kama Hakimi. Boy anacheza ball poa sana. Excellent football.
Yeah.
Walifanya Brazil kaka an ordinary team. And that's the mighty Brazilians. Five times world champions. But Brazil piuko kuna Noma. Kocha ameletewa Noma. Wanasema aliwa. Unakumkati yu nini yu ilileta issue.
Selection. Squad selection.
Yeah, yu squad selection ilikuwa ni kama baby no World Cup. Jobi yake imeisha. Kuzi kuna maplaya liacha. Inasemekana pia ama playa sayo wako timu ya Brazili masopi sopi. Masoft soft. Ni watu ya kipank wale. Hawana anything ya ku really fight for. Unaona. So wanasema wana need pia ku get players wale wame grow up from the favelas. Players want to wala kuna something wanataka ku fight for.
To die for the team.
Kuna kitu wana aspire to kuhaa.
Eko nene, soon meko nikibonga na waso wako US, najua? Na waso wangu wako US jo, kama badu uja join Lemfi jo, nangoja nini? Make sure metumia promo code Eko nene. But saizi, wacha nibonga na waso wako Europe, na pia nibonga na waso wako Brito. Usisahau kuwa, join Lemfi, natumia promo code Eko nene, so that on your first transaction, ya 100 euros, utabaki mepeta 10 euros cashback. Na kama uko Britain, on your first transaction, ya 100 pounds, utabaki umepata 10 pounds cashback. So unangoja nini? Baki umechangamka. Na usahau kuwa, bado ukiwa hizo ma area za majuu, unatabaki umepay your bills hapa, Kenya. Tuseme unataka kulipia madhako, internet, ama unataka kumlipia stima, unatumia pay bill haraka haraka. Madha anaweza kupigia juu kuambia yuko kwa line jo. Anataka till yani umwambie tu tuma till number alafu unaingia kwa Lemfi unabaki umechangamka haraka haraka. So baki umechangamka, fika Lemfi, tumia promo code ikonene. Jia nini? Lemfi ni international payments for everyone. Ikonene.
Talking about dying for the team. Chuka mimi uliona clip fulani ya this are you a fan of adrenaline sports?
Kuna moja nikisema
sisi apart from hii nyingine ya
apart from hiyo acha hiyo
apart from hii nyingine
usiseme
ikifika hapa ma dare devil
at even dare the devil.
Yes.
Yeah. Ndakupepeta ka ball eh.
So hiyo kuna sport inaitwa of course there are these kuna zip lining, bungee jumping, zip lining can go wrong. Because zip lining is in your hook, and then you end up from one like cliff to the next, attached to a rope, then you swing up. Kuna nye think isha ingoka alafu, nini participant haka kajipata, uko down. So, but sasa hii, ya Brazil, ni bungee jumping yenye unarushwa from, is it from a, like a bridge hivi.
Mm.
And then you're tied kwa rope. So ikifika, this is the second time na nini na accident through bungee jumping. So it's supposed to like bounce you up.
Mm-hmm.
Nile, ni kama unaenda ku have impact na the ground. But then it just...
Mm-hmm. Kurudisha juu.
Mm. Me, at what point, unajua, as a billionaire, to save me, ama sahi, whatever you have, are you risking participating in such events?
Mm. Mm. Bro, mina kuambia, kuna mali tuliendaga Denmark, inaitwa Tivoli. Tivoli ndo yo theme park. Iko nizo ma roller, ndoje zote. Kunizo vitu, mali adrenaline junk ya kiingia na feel yuko loved. Tuliingia moja. Ay, nilikuwa na boy wangu GW, Alalalalala. Ai, choma picha kidogo. Bro, hizo vitu ni noma. Hizo vitu zita kuzoe ukiwa mtoicho.
So kwa hii video, the video talking about the lady in question, alikuwa kwa bungee jumping, but kwa makosa yao, they didn't realize at the point on Arusha alikuwa aku attached to any rope. So aliruka, no strings attached. Well, that's sad. Good of us, check. Look, kaka sadist.
No strings attached.
And it's unfortunate he lose life.
Serious?
Yeah.
Ngoja, bungee jumping nisha ziona, nasijua.
Ingine,
kuni kita tuwa kaka small time hapa Kenya mali kwa bridge. But yu si yetu sirefu. So unatingwa na karaba, man. Then una jump.
Yeah, head first.
So what do you mean aliruka bila?
There was no rope attached. Hakuwa hooked.
Rest it's in supposed, peace, lady.
Supposed to be hooked.
My condolences to the family, but what do you mean aliruka bila kamba?
Selirushwa. You know your throne. Yeah.
Go alirushwa.
Yeah. Sino jo inakuanga, that's the thrill. Yeah, unajua unafaa kuwa. Of course, wanatafutanga ule mtu mwenye maybe ako afraid of height and stuff like that. Eh? So of course, hey, nothing is going to happen. Like, it was so sad. Ingine, nye walikuwa meripot before, I think tulibonga about it hapa sam, couple of years ago, how kuwa meestimate height? Ya rope. Because sinafaa, like if this is the ground, or may pimadi up, but then it just bounces you back up. Yani una nyuesu tu. Grau hivi. And then, so that's the rush. I think rush inafaa kuwa. Activated up. Oh shit, I could have died. But sasa hii, yali enda. Supposed to. You have to estimate. Kamba ilikuwa refu. So I think the ground was closer than the expected.
Okay, kurebe jamani alikuwa nangoji mvute juu lakini sorry, atu ya lidana.
I think kwa hizo zote ndio mi ugoa kabisa. So yeah.
Na hii walimtupa aje? How?
Yeah. I think if it's the video here. Sinajua ni sinajua wanajaribu kuona like who's nani muoga kwa hii nini wanataka kutest. I think the whole nini za hizi adrenaline nini to get overcoming
fears. But hata si overcoming hiyo tu bloody pump kwa mwili. Ni kama ile ingine roller coaster. So kuna roller coaster ili kwa majuzi juzi. Kwani walimrushaje? Na si kamba tu mtano na ndu kamba ime
sijui
ilifungwa.
Kama walikuwa zao. Yeah. So this is the video. Okay, now ni kama ako attached, ndio? I don't know what happens now. Okay, ako attached hapo. Let's see. Oh, it's this one.
Alau ya yuko attached.
Where you go?
Ala.
Ndio ikamba yake.
Ay 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 ay. Jo watu walikuwa wametumia zile vitu pasari sasa alikuwa anasema.
The joints.
Yeye alikuwa anatumia joints.
Okay.
Sikudangani. So ay 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 ay. Unajua wako operator wawili. Definitely mmoja wote ama mmoja na for confirm ka kamba iko tight. Damn.
Mimi by the time hata ananiinua, you just check.
Ay shit.
Eh? Sure. Eh.
Hata wewe kuna tupwa, eh, hey, they always blame victim.
Mm.
So utakuwa radi kamba mmekaza vizuri.
Mm. So anafaa yeah. Kuchajiwa with manslaughter.
Eh, hiyo ni inaitwa criminal negligence.
Mm.
Cause mnafam kuna checks, eh?
Mm. No tupwa.
Yaani umebeba tu mtu mkamtupa tu.
Car trash.
Ai ye ye ye.
Kaza damn. Mm.
Hiyo ni professional criminal negligence.
Mm.
Waku make simple checks.
Mm.
Kamba papa. Moja na confirm kamba kimefungwa, mwingine na confirm kama iko tight enough.
Yes.
So always hivyo, moja anafunga, mwingine na confirm if it's tight enough, you'll never miss.
Mm.
Cuz ule confirm kama iko tight, atasema hujafunga kamba. Unaona?
Mm.
So lazima ifungwe hapo. Apo tenda tu na numewa man.
Just the woman, shit. Mm. The woman, can you guess the age?
Mm.
Of the lady?
Mm.
21.
Ah, la, la, la.
So nasema, the tragic incident occurred on Saturday. The so-called skeleton bridge in Limeira in Sao Paulo, Brazil, where freighters fell approximately 130 feet.
Mm-hmm.
That's like 40 meters into a... into a ravine after event, staff allegedly failed to attach the required safety equipment. Damn.
Hivyo jo. Walilalisha kwa job. Hiyo ni normal atenda nayo.
Yeah, yeah.
Mm.
But from that, kuna watu pia, I think hizi round za NBA zimekuwa na adrenaline yake. Which team are you support? Unajua nyinyi ndio umefanya sasa ni kuwe like a fan wa mimi na kuanga tu fan wa baki wa highlights. Cuz I enjoy the dunks, the three pointers.
Mhm.
Hizo vitu zingine sasa like at these and these playoffs na nini? Yeah, so New York won.
New York won jo.
Spurs of course. Spurs ndio Wembanyama, sindi?
Mm-hmm. True, true, true.
Yeah, kulingana na story ya Zaka linipatia ya Branson. Me just went Branson now too. Because nikiangalia age yake and maybe the other super, the other young superstar. I think it's the last time.
Mm-hmm.
But, nano kinionyesha ati, NY.
Mimi nataka tu kama kuna mtu yuko US, eh? Najua watu wetu wale wako US tu. Kama Tanzania ngete tu yo ngepa tu ya yo topa ya New York Knicks.
Mm.
Nashukuru. Though nilikuwa na support Spurs.
Mm-hmm. San Antonio
Spurs nilikuwa na support Wemby. But both sides had stories.
Mm-hmm.
But this story ya Knicks it's a bit deep kidogo. Shinda ya Spurs ilikuwa gatu ni Wemby.
Mm-hmm.
Achukue then ikuwe ni phenomenal 7-4 Wemby very young amechukua but for New York ina go deeper than what wanafikiria kwa watu wana understand basketball najua nashikanisha number one the last time Knicks walibeba NBA ilikuwa ni 1973 so ni 53 years ago unaona na watu wanafikiria significance kwa wapi New York ndio home ya basketball. Unaona? So, Knicks kuichukua, nika imerudi home after all that time. And World Cup pia finali itachezwa New York. So it's another significant spear.
Okay.
Ikiwa huko. Mm. And that's talking about the city. Mm. So tuende kwa some of their key fans. Kuna ufana nitwa gana, u producer nitwa nani? Spike Lee.
Mm-hmm.
Spike Lee alianza kusupport
But Boys in the Hood.
Exactly.
Mm.
One of prominent producers alianza kusupport Knicks 40 ni how long ago? Kitambo ni around 33 or 43 years ago.
Mm.
Ndio alianza kusupport New York Knicks. Ta hiyo maisha yake yote wajei beba. Ye na Mwaf same WhatsApp group.
Mm.
vile mobile
Arsenal
bila kuweba Arsenal aka introduce Fruity kwa Arsenal.
Yeah.
So bia kazoto kwa beba then this year kabeba.
Yes.
So Spike Lee na Mwaf same WhatsApp group.
Mm-hmm.
Na Spike Lee amekuwa New York Knicks every year na buy season ticket. Whether atatenda ama atende amenunua season mzima.
Mm.
Pap, so at least wame win. But now, tuki go back now to the players. Jalen Brunson.
Mm-hmm.
Oh boy ni boy mtru sana. Apo tunongea story about resilience.
Mm-hmm.
Unaona? Because
he was their key player.
He was their key player.
Mm-hmm.
Na ukiingia kwa NBA, yuko mentioned anyway. Utongea juba about kina Kevin Durant. Kina Ant-Man, kina Edwards, unajua?
Dwayne Wade. Kobe.
Yeah. But ata wachana Dwayne Wade na Kobe walirita. Ata wala kuwa wanacheza sahi.
Mm.
Kiunge about current top players.
Mm. Kina Steph Curry.
Yeah, Steph Curry, LeBron.
Mm.
Ukiangalio squad yote ilienda Olympics. Unani top names. Alafu ni wale wakuenda Olympics, but bado ni majina. Jalen Brunson bado ayuko hapo. Then ame come, ye pamoja na kuna maboyi wawili alikuwa ganao Kole. Wako tu same team. Ndio amekaa mwaka lift hiyo kitu.
Mm.
Story yake ni story. Budake alikuwa alikuwa na lemewa kidogo. Mpaka akachujwa feelings. Brunson alisema lazima atakuwa na nyosha hiyo feelings.
Mm.
Hata zisio mechapa.
No hard feeling.
No hard feelings.
Ama lots of feelings.
Okay, piga clean out.
Mm.
I love guess what? Budake ndio assistant coach wake.
Ah.
Yeah, wa New York Knicks. So amepata double revenge.
That's an emotional win.
Very emotional.
Mm.
Alafu pia Jalen Simtol. Ni
yeah, kwa nini kwa yeah, ni hizo ma height za Steph, because Steph pia is not
there. He's not tall. Like, Jalen ni more like mimi tu.
Mm.
Yeah. Ni mshort. Kwa NBA is ni mshort.
Mm.
That's why kuna timate ilikuwa inamtaka because of that short player. Hata nani ni mrefu kidogo kumshinda Steph.
Mm.
Watu walikuwa mtaki eti wanasema ni mshort. But jamaa alifanya umwake yake, budake alimpigishaga zoezi noma.
Mm. Na I'm sure how to use his
height
to his advantage.
Exactly.
Mm.
Na amekamwa amekamwa through, jamaa pia alikataga salary yake na $100 million. Yes. Alikata mshahara yake na $100 million.
So it's not only his height that was short.
Mm.
Mm.
Ndio accommodate players wale alikuwa anataka. Na kagetao majamaa pap na ndio amebeba nayo title. Very modest player, very disciplined hard worker na ika pay off for the Knicks.
Yes, yeah.
Yep.
Okay. Damn.
Mm.
But away from still in the court, eh?
Mm.
Kuna clip kula nyonyesha ya UFC.
Yep.
Mm. Where was this taking place?
UFC
because it was over. The utterances made after. Then I mean, no, but see, sasa, I think what were 90s, early 90s, they can come for me if I'm wrong. But CC, we didn't grow up as fans of, maybe I don't know if it's the hood, but boxing, it's a contact sport sana sana. It's a martial arts na nini. Boxing, bake, na nini. Boxing na bake. Let me pick those two. Tapata, they are not popular amongst generation yetu. Yeah, it's just a millennials who are between 90 to maybe 95. So that's why hata hizi vitu kama UFC na nini anangamkwa very enthusiastic na Mwaf na I think Richie na yeah, I think nyinyi But nikiangalia tena mjachana in the same age bracket.
No, but kuna kuna mali hapo ilipotea, but soon wana tena zimekamu
zikarudi.
So unaka boki Kenya say na kuwa big thing. UFC pia say Kenya limeka mkuanza. Si UFC, but hizo mixed martial arts. Kuna mali watu walikamu wanafundisha yo the Brazilian Jiu-Jitsu. Kuna watu mifungu academy mali hapa area za Gigiri ama ni Westi. Na hapa mali hapa Mudhaiga. So unaona ni vitu zinaanza kukachap. Ukienda mashule mobizo ma self-defense classes, martial arts zinaanza kupick up. So ni vitu zimemake resurgence. Especially pia ECBC nasaidia.
Okay.
Imerudisha vitu. Kuna mali hapo zilipoteaga. But say nakama UFC pia imegrow. Imegrow sana US. In fact, hii competition ilikuwa weekend. Ilikuwa ni the largest UFC event ever. Ilikuwa State House,
White House.
Mm-hmm. Ilikuwa inaitwa UFC 250 kucelebrate America nini?
At 250.
Exactly. Mm. So Trump alikuwa ameorganize ikuku ndio kitu ile boy wako alikuwa anakaifanyike State House.
Mm. Also si ndio tulimnyima tulimkazi ya nyota.
Bro, lakini siko baba but
a political landscape ya Kenya at the moment.
That is a political landscape. Ili kwa ni maboyo wawili. It's a not even professional boxing.
So this one was a professional.
Bro, ili kwa ni cream.
Because Trump hapo, you know anything.
Trump, exactly. The only person na kufight you fight ni John Jones. Yeah, na ndivila lijamishana ni mdusi wa UFC. Mdusi wa UFC alikata kumpati ya card. But everyone else alikuwa wale wa Brazilian walikuwa ilikuwa top notch, very big. Though kuna watu wengi wali lose, wale watu walikuwa na fikiri wata nini? Wata win, Alafu coincidentally fight zote zilikuwa ni KO, knockout
technical
zote. Zote for the first time. Ukuta ta fight moja timu ta win by unanimous decision. Zote zilikuwa ni ma KO. So na kama ule kuna boy wetu Alex Pereira. Alichapwa na ule Mfaransa. Unaona? Hiyo ndio ilikuwa hiyo ndio
tutasijua.
Alex Pereira bro ni jina.
Mimi najua only one US ni UFC fighter. Nikimuona natembea mbali.
Mgeni.
Anaitwa Amanda Nunes. Hey.
Ay 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 ay. La 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 la.
But uyo nilichukua jina nikairaba stamp. May our paths never cross.
Vile alinyosha ile demo.
We akumnyo alimdisfigure. Like that's a man, man.
What?
sawa niko shota akaingia hapa kuna watu wanaenda KO
yao ni wanaume brother
pia ni so back to this clip enye ulinyonyesha what was happening because ndio niambie I thought it was just a event ya rednecks and such utterances mimi of course I wasn't surprised coming from you know falaka hiyo
no hii match ilikuwa hizi match zilikuwa poa match zilikuwa bigi so atu kuna jamaa kwanza ya Alex Pereira na Mfaransa again Alex Pereira unajua alikuwa ame move up mpaka heavyweight na ni jamaa is very good but ali lose na bad watu wanasema okay he lost but uja mapia limpiga mailbu za behind the head, which ref hakuona, though ref is one of is the most professional ref, top notch kwa UFC. But pia ali do a lot and move up your weight. Ni ule jama mungine ni natural weight yake, so he live on to fight another day. But kuna jama after win, and alianza kuropoko vio vio hapo. Kwa speech yake akisema, and remember, Michelle Obama is a man.
So nataka fight naye. No. So that's after the win.
After the win.
Where do you think they stick with that, ama? Because it's this allegation that just come in. I thought maybe after they leave the administration that she's a beautiful black woman. Turning easy, my UFC says. So, and place anasema even not a regular sijui nini yet.
It's a place
that... I would surprised that you cancelled.
Yo jama, the place was filled to capacity. Ilikuwa ni huge. Tu walikuwa meshona. Na iko White House. Trump yuko hapo. Definitely other state officials pia wako hapo. Jamaa tu akasema, and remember, Michelle Obama.
He's a man.
So like, ndio hiyo imetokea wapi. Hata ilikuta watu off guard.
Yeah, like are you fighting other things? You're fighting demons as well. But unajuanga watu wanasemanga hivyo ndio wanakuanga kwa closet. They say what they want to think. Ni kama udisha zao. Na mimi ushuta vibaya. Na umeshiba. As in, vitu zenye maybe ziko totally unrelated with what you've achieved. That was nini. But tukitoka hapo, tuingia UK. So kuna report ilitoka ni jana wameban social media use for persons under the age of 16. This follows after Australia did it. Are you aware? I think Australia ndio walikuwa kwanza.
Okay.
Yes. So do you support this? Do you have social media users in your house who are under the age of 16?
Yes. It's dangerous. It's though kuna hizo wagana apparently unaka TikTok kuna TikTok Lite. Ile then kuna hizi ukieka age then inawaletea age relevant content. But tumeoni dunia vile iko sahi, even what is that age relevant content? Tukamwona leto vitu za the alphabet hapo. Kuna vitu wanaletea unashindwa ai. Hata si tumekamkuona kuna vitu zinakuwa kwa zile ma cartoon channels. Na si vitu zinagona culture yetu na na what we are. Unaona. So that's a very, it's a conversation that goes now to individual families, because social media even na sisi inataka great responsibility ku maneuver through. So imagine now mama juvenile, so amanda 18. Na ndio reason ya saa zingine wana kama wanafanya vitu azileweki jo influence wanapata online. You kama grown ups wenyewe kuna wale na walemea. How many people do we know wale wali commit suicide after encounters wamekuwa nazo kwa social media? Unaona, abuse in all forms, exploitation in all forms. There's so much that inendelea kwa social media. Recruitment kwa so many different things, radicalization. Unaona, kukua drug mules. There's so many evils zile zina go down kwa social media. So kinuliza, if I was to be asked between banning it for them or keeping it, minda, I'll go with... Kuzata tukisema controlling it for them. Kusa zile una... Let's say unaingia X. Kuna mali kuuliza age. So unaika tu age yote. Yeah. Sizote munezeka tu isome ni adult, but you are a minor. Na, hey, so apando kuna kitu parental controls, but how sure you are as a parent that uta control kila kitu.
Yeah.
Alafu uneza kuwa na mtu mzuri tu anafanya kila kitu by the book, and then all of a sudden mtu amtumie kitu.
So sasa now, hizo sides, hizi raya za mapiward nizi upenda watu hui. I think that's the scare. cause ni kibao. Unaona, if stinks all the way to even ile nyumba nyeupe.
Mm.
Sipia kuna allegation, like you can leave in the Epstein files.
Mm.
And that was before, like, sahi, social media. Imagine the damage they could have done.
Mm-hmm.
Like, kama angepata, is it like this platform, and you know, it's easier to get them. Plus, pia wanakuwa radicalized. Ulumesema pia about culture. You're not sure, like, even the suggestions. Like, unaona, maybe if you like something, now starts to feed you this. And the question is, mimi na yetu kwa hapa, like, but najua there are gadgets in my house. Squeezy, unajua, I think most of the jobs are yata kama nini, they take time na nini in multiple places.
Mm-hmm.
And umeachi another parent, which is a software.
Mm-hmm.
Even the games. Kuna game hata ilikume ni Roblox or something.
Roblox, yeah.
Roblox.
Mm.
I don't even know. But niliangalia, I had to check devices kuangalia if there's something like that.
Mm. Mm. Roblox, iku hata nani wangu, sana wangu alikuwa ni play, but juzi ni muuliza kaniambia alitoa.
Mm.
Hata nikaangalia nini anacheza sasa akanionyesha.
Mm.
So there's a lot of good, but also there's so much damaging stuff online, eh? Which is a traumatism mtoi na sio recover.
Yeah.
Huko ndo anaweza pata, kuna mtu inakumbuka ilikuwa ni UK. UK kwanza ina example mob. Aliyekaga picha yake. Si watu walimtroll, alitukanwa, akakommit suicide. So there's a lot that can be good, but also there's so much that can be bad. Kuzapo pia ndio wanaume wataki kujua. Watu na tu mtoi alafu vile algorithm kuletea ma watu. Hata kuna mtu tu anaweza kuwa na adui yako, but one tu mdota wako hapo na anza kumbefriend, anza kumwambia vitu.
Mm.
Then kwenye siri, wakienda kulala, ujui mtu hii kwa bedroom amejifungia chini ya blanketi na simu.
Mm.
Eh, there's access to so much, yeah, in a discreet way, ila hata mzazi na atashindwa kujua.
Mm-hmm.
Alafu tena simu inakuja na kuwa ndo best friend ya uma juvenile. Mm-hmm. Ana time na watu wengine. So akiwe bora simu iko charged, wifi iko poa, mtu yuko,
yeah,
yuko fit. But then so unaona huku
niwa gana pole, siwezi sikiza. Mm-hmm. Vitu.
Mm-hmm.
With headphones.
Mm-hmm.
I know you, there's the joy of that, but you'd rather make noise for me. Eh? Paka need kwe disturbed, I check. Mm. Kuna hizi like, hizi my shots, YouTube shots.
Mm-hmm.
Unajua ni kidogo, but you napata 3-4, after 3-4, ukipita post kama tatu hivi, pata ingine ni, zingine mpaka zina make kids, if you like, if you don't like this, you don't like your parents. I don't know if you come across such a thing.
Mm-hmm.
Like this, if you really love your parents, you know, like, I don't want to see this. You don't even to be told, don't need to be told to by someone, I'm by something, that I'm not going to love you or anything. Because that's a next, unajua akishaanza ku click, ama you watch for long. Next that I watch kitu ingine, like this, itaanza kumcontrol.
Mm.
Paka ata feel, but that's not the way. Seize of it nini, like even predatory na nini, but unapata una ako more controlled by another thing other than whatever nini. Na funacho ikuwa kwa mto hii, it's damaging.
Yeah.
Unapataga mto hii ako glued kwa TV, you think analaikio kitu, but he feels like if he does not watch this, he's controlled. If he does not watch this, happened was as well. Unajua to it's doesn't take much. But oh, so he likes this. So what do you do? Unamwachanga tu hiyo, unamweke hizo shots. Unapata mtu yasha kwa kizombi fulani.
Very true.
Yeah. So Kenya tunafaa kuweka what?
Because unajua shida huku pia tuko na issues na ma middle class kwanza. Wale utaka kuna gavili behavior ingine wa weed, unataka mtu wako unamwachilia everything in ukifikiria it's fashionable.
Hmm.
Kumbu unam destroy. Aundo watu walu feel mtu unajua kuna mtu anaweza stand up for right yake na stand up for something, na kuna mtu indisciplined. So middle class wengi wajua gikukat between the two. Utapata mtu ni indisciplined, ya naona that's how he's supposed to be, unaona. But hizo za simu, so kuna watu sneak vitu. You never know, nata na mabeshte zake, you don't know what they're talking about, unaona. So I think now me much control is better than taking it out completely, but I like a lot of control, like so much control, such that simu yake iko 100% connected na parent. So that any website akifungua itaonyesha. Na usilete mambo ya privacy hizi kuzi tunaletewa. Privacy, mta kikam of age pia, there's some level of privacy inaitajika. But this is online. Because hapo online anaweza kuwa associated na vitu hazitakikani. But yeah, there should be a lot of, mina age for a lot of control. A lot of it.
Yeah, please to stick na UK, kumeniambia kuna ka, is it a disaster on the loose?
Yeah.
A venereum. Not just predators. Ukom, what is happening after Tivoli? Joins on in my Europe.
Hey.
Adrenaline.
Hey.
Yeah.
I don't know what's happening with these guys, eh?
Mm.
Kwanza UK, I thought hata population ya, population growth huko iko chini, iko even pushed sana na ma immigrants. But for a reason ma STI huko zimekuwa ngori, wanakula ma STI.
But unajua watu ufikiria maybe hizi ma some of these diseases the African. Tuneza pata hata jamame nda tu kwa na white meat anaona it's clean. Many years you're walking straight into a sewer.
Kwanza ukiingia bila kitu, ingia direct kwa sewer
without papers, without proper documentation. Watu sawa. I think they are more nastier than. Because movies imitate real life. Na pale hata nikiwatch, kuondoana tu mwona, ni kuvua katembe. Kuvua katembe. Korodi, wapi, nini. Noja sisi ni, sipokuwa tu mi ngori yangu, ile ya public indecency. Africans are decent about it. Kuna nyata uzi mastima, nini. Like, nikuguzisha tu, but they are more kinky. I think the kinky is the word. Kinky is the word. Sasa hata tunafaa kuona hata these Africans when you attend this Majid Summit. Yeah.
Okay, na huko
Japale ni urine.
Amu bebe makondiko.
Yeah. So how do you survive there?
Yeah. Why me? What are you talking about Mwafrika China? Yeah, na survive aje
kwa. Huko ni Asia.
Ama huko hakuna
SPI. Huko hakuna.
Kuna discipline huko.
Huko ni kwa nyongetsu sansi tembe.
Huko ni nyongetsu nyongistan.
Yeah.
Huko Europe juna, ukitaka advantage, ukitaka kusurvive poa Europe, uzi contract hizo ma STI, enda siku ya winter. Winter unajua baridi liko huko. Hata most of the time, unajua tufikiria kwa baridi, ndo watu wanaona sana. But, wagani opposite. Kwa baridi unataka tu ujifunike na tu, duve hapo na kahawa yako kutu movie hapo. Hata ukiwa na partner tu mnatika tu mekado hapo. Mechile. So nenda winter. Winter pia ukuwa waga walami waga moody. Mbaku na worry.
Okay.
Waga moody. Yuko ni mood. So wame jamsa zote atuweze katiana. wagani gloomy huko in doom. So winter ndo the best time. Hata watu unfriendly kaa kitu ingine. So ukienda gukizwa kuenda winter ni kazi. Mtu atakapiga job baraka, arudi home kwa heater, atulie.
That's where robo comes in.
But ukienda summer. Summer ni ngori brother. Sama ndo zile dress za madem zinirogaje.
Ni sunny dress.
Sunny utu tudogo tudogo. Na utu ndo everywhere. Uko, ukienda tu winter, ukienda sama ni ma white meat unaona. Ukienda winter wamelea manguo. Hatuna shindwa guku watu za sangapi ya manine ndele. But sama. Sama ukienda tu ni ma white meat unaona uko. Samu kienda, everyone is so happy. Everybody is so giving.
Ndiwe robo pia napiga masamana.
Napakia. Uku kienda tu ni ma walking the erect man. Alikuwa ntuwaje homo?
Homo erect.
Samu wanoma.
Ala rom free uku.
Ula rom free. Sindu manizu mugonju wa mingi sama. So the best time vile mu avoid, muta get kuenda winter. That's why keep it safe. Kwa Europe, avoid STIs.
Kwa hata kukatoa inje. Kukatoa inje kana chapona baridi na rudi back to your sense.
Kutuwa tu show TV baridi ile. Nasikia ice nikena kukata. Unajitupatena kwa duve. But STIs imekuwa mob Europe. Kwa hivyo kuna travel around Europe, hiyo ni warning, tume heads up, tumekupatia, especially UK.
Sana STIs. Sana ni, especially this time, Ni sama.
STIs ni mingi sana.
Sama banizo huko, they come at a cost. At a cost. So yeah. We ended at that. Keep safe.
Yeah, keep safe.
Stay vigilant.
Stay out of prison.
Stay out of prison.
Wakoza kuna message kwa, kama usha yenda prison. Kama ndrendende hivi. Kama usha fungwa. Nishtue, then tuone. Tunaweza kuinvite hapa. Utupatie story yako.
Yes, of course.
Ualafu encourage Ian, umotivate Ian. Umwambia pale mali alifika police station ni step one. Umwambia bado kuna remand. Alafu ndu fungwe sasa. So, kukubia pitia hiyo yote ni mkari reform.
Yeah.
Importantly ni kuwe reform. Juminda kushika.
Sainge kwa ninaambiwa, unaitikia mashtaka munazidi kukataa. Rafalo najua, zile machaji ziko hapo na jiangalia uko like, how fast?
Uliiba simu yako.
Imagine.
Yo
simu. Nimeiba simu na niko ndani.
Yeah.
But sasa kitu fani nilikuwa naambia watu walikuwa niuliza ni iPhone hapana. Kwa nilizo ni iPhone hapana.
Asi iPhone ka inje.
Hakuna mdo kwa na shugulu, wengine hata na hang up. But imekuwa ni episode 677.
Alafu kuna kitu katika kupati. Unakumbuka hiyo tukiongea mambo ya juveniles na social media?
Yes.
Kuna hitu inaitwa Tenry.
Oh, yeah.
Wamekuwa kufanya election yao. Niko invested jo kwa hiyo election campaign Nikuwa hapo mini kutim alo. Yo na wishi ya kina, kuna Nevina, Damon to Nevina, kutru. Kuna Kingsley. Kingsley ndo incumbent. Alafu kunude mungine mdoga nituwa.
Na Kingsley na kuna good character sama ni.
No, Kingsley sindo huyu wa anabiga campaign na finasi ya pangeni line.
Wa star as cool.
Alo ntuwa Brandon.
Brandon sasa ni
Brandon sasa ndu senior goon wa team Alan. Alan Pizza is a good guy. Ukimwona akitu tutui tunani bamba mbaya.
Yeah, naonanga uki nini.
But you ni such a good. Sijui kama ni election. Niliona mpaka watu IBC huko. So I hope ni kama ni election shule. Something that in a developer to be vizuri sana. But to me, I can also take it as political satire. hawa tu wanatu enjoy sisi adults.
Sini wanasema, na sisi ndio tunafaa kuwa vio vya jamii yao ndio sasa na.
Exactly.
Wana jaribu kurekebisha mienendo.
Kurekebisha, yeah.
Yes. A... Like we know what you're supposed to do. Like, kwa ethics, we take kids to school and maybe to these places of worship to be able to distinguish good and bad.
Mm-hmm.
But ikifika sisi time yetu ya elections, tukiangalia tu hapa, we just make bad choices.
True, true.
Yes. So, wakatukalisha chino kule that, unashindanga ukikemea mtu kwa TV, kwa social media, kwa gazeti, kila mahali. But at the end of the day, is your preferred choice.
Mm-hmm.
So, of course, whatever they are doing, yes, it's a nini, kulingana na what the snippets of zile vitu ni show. But it's not for them, it's for us.
True, true, true.
They're doing it for us, and it's, I think we can learn something from them.
We can learn a lot from them. Watu hii, whoever lienda hapo, kama ni mwalimu ameenda niyo idea kitu kaa hiyo. And then ina show the, what mu complaints are about, shule watu wenda getu kusoma. It doesn't mold you for what is coming out. Unatoka tu academically gifted, but huku inje, unakam kukwama. Unaona? So na unafuata tu zile rules za ulizaliwa, ukaenda shule, ukasoma, ukapita, ukamaliza, ukapata kazi, ukafanya, ukaritai, ukakufa. Nothing else. But ukiona activities inaende shule, zinakuonyesha other value addition za shule. Because is this kit? It's not only about education, but unakuonyesha it's not only about voting. It's the processes, the campaigns, the laughter, the
manipulation,
the selection of running mate, the selection of the cabinet. There's so much joy and fun. Mbako watu wanajiuliza, how are you so masangapi? Unambua watu wakuna enough time ya kusoma.
Yes.
Na still they have time for this. Because civil is going to take a lot. But ni vitu pia zina prepare for life outside uko. It's really... ni interesting, na ni fun, na ni exciting. Ukiingia tu online, especially TikTok, unangoja kuona clip gani na ina come next. Na watu wamedu campaign zao, poa sana. It's such a lovely thing coming from them. I hope another school will learn or pick up something different. Shida Kenya wagani kukopi paste. But some people can come up with something else from their school.
Yeah.
Okay, tu creative nayo, then we push. Something nice.
So imekuwa ni episode 677. Thank you. Tukimalizia tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend.
Iko nene.
Iko nene.